dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi cyongeye kugaruka ku kibazo cy'ingutu kijyanye no kwimura abaturage kubwe ibikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko twongeye guha ijambo abatuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali ni ikibazo gifata umuzi mu mwaka w'2017 abategetsi batandukanye baragisimbura naho mu nzego zitandukanye ntibakibonera umuti iki kibazo sumwihariko wa Nyarutarama kuko mu bice bitandukanye by'igihugu gikunze kumvikana umunsi ku wundi nibitegeko ririho kukiri tubahirizwa ko guma kunyakira amajwi yawe abaturage barasabwa kwimukira mu karere ka Kicukiro mu Busanza ariko abenshi ntibabikozwa barasaba ingurane ikwiye mu mafaranga mu gihe ubutegetsi bwo bubahatira kwimukira mu nzu buvuga ko zubatswe n'umushoramari kandi ko batuye mu kajagari kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka imanza n'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali zari zarabaye zihagaritswe hashyirwaho inzira y'ubuhuza ku miryango 28 ariko ubu buhuza burasa n'ubutarakunze kuko imiryango ine gusa ariyo yemeye inzu turaza kumva impamvu nyamukuru amakuru dukesha bari mu buhuza aravuga ko umuhuza yatanze raporo ku mujyi wa Kigali kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubu rero ko ubuhuza bwanze bahisemo kongera kugana inkiko icyakora imiryango ibarirwa muri 300 niyo yamaze kwimuka mu gihe indi nayo isaga 1000 igitsimbaraye kuguhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga muri iki kiganiro twagombye kubana n'impande zombi zirebwa n'iki kibazo ariko umujyi wa Kigali kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 twarawushatse wanga gukoresha umwanya twawuhaye ngo usubize ibirego by'abaturage turumva bamwe mu bagitsimbaraye ku ngingo yo guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga abemeye kwimuka binyuze mu buhuza icy'amategeko ateganya ku kwimura abaturage ku nyungu rusange na zimwe mu ntumwa za rubanda icyo zivuga kuri iki kibazo mbahaye ikaze mu kiganiro dutangiranye na Bwana Jean Didier Shikama umwe mu bafite imitungo minini minini basaba ingurane mu mafaranga
navuga ko ikitwa ubuhuza cyane mbere inshobera amahanga kuko twumvaga yuko mu byukuri hari icyizere kinini cyane ko tugiye guhura noneho n'ubuyobozi bwacu tukicara ku meza tukabereka ibyatubabaje bakatubwira nabo ibibaraje inshinga ni nako byagenze ariko mu byukuri twasanze uruhande rwa leta mu kijyanye n'ubuhuza nta kintu na kimwe leta yigeze yigomwa ku buryo wabona ko yari ifite ubushake bwo gukemura ikibazo dufite muri rusange ndavuga nko ku ruhande rwanje namwe mvuga yuko jyewe ntashobora kuzatuzwa mu busanza ariko icyo nashimiye umuhuza icyo nabashije kubona ni leta yamunanije ariko umuhuza yari afite ubushake bwo kutwunga na leta
yamunanije mu buhe buryo
leta yanze kuva kuyizima mbese umurongo wabo banze kuvaho ndatanga nk'urugero nkwaho nari mvuze ko jyewe namwe mvuga ko nkeneye ingurane y'amafaranga y'umutungo wanjye mvuga ko ntazajya gutura mu busanza ariko umuhuza mu byukuri hari aho twageze anyumvisha ko ubuhuza atari urubanza ugomba kugira ibyo wigomwa bya bindi wari waratsimbarayeho ukagira icyo uhindura kugira ngo wereke n'ubuyobozi ko ukeneye ubwumvikane aho ngaho narabikose nari naratsimbaraye ku kintu kimwe cyitwaga amafaranga ariko aho ngereye mu buhuza nageze aho ngira ibyifuzo bine ndetse birenga
ari byo bihe
ubundi hari ikintu kimwe ndegera mu rukiko nicyo bita gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye nyakubahwa Eric icyo usanzwe ukize ariko ngeze mu buhuza mu byukuri nk'indishyi zo kunshora mu manza nari naze haze baramutse banyishyuye igena gaciro ryanjye ibyifuzo nagejeje ku buyobozi maze kubona ko twageze mu bwumvikane icya mbere cyari ukunsubiza uburenganzira ku mutungo wanjye kuko ari nacyo ndegera icya kabiri cyari kunyishyura mu mafaranga hagendewe ku gaciro kari ku isoko uyu munsi icya gatatu cyari kunyubakira nageze aho ngaragaza yuko noneho n'inzu nyemera
bakakubakira mu busanza cyangwa handi
ha bakanyubakira iwanjye mfite metero kare zemewe guturwaho mu mujyi wa Kigali umushoramari niba ari aparitoma agiye kuhubaka nk'uko aho bashaka kunyimura ari mu maparitoma akaza kubaka aparitoma ngafatamo wenda umuryango umwe indakayitwara ibyo bitatu byose biba biranze nsaba icyakane ndavuga nti noneho rero nk'umuturage reka noroshye ngaragaze ko nubashye ubuyobozi kandi koko ndabwubaha bwere kumbona nk'umuntu w'intagondwa deka twumvikane kunzu nshobora gufata mu busanza amafaranga sigara bayame hagendeye ku gaciro kare ku isoko ubuyobozi butirekada ati nta kitwa amafaranga kiri mu uyu mushinga icyo kibagirwe ati kindi mwubatse nabi turi kurwanya kajagari mpita nsaba icyivuzo cya gatanu banya kubahwa noneho niba ibyo binaniranye nta mafaranga ari mu mushinga ariko ndanababaza samaze umwubaka muyubakisha amabuye nabwo ari amafaranga icyo nta gisubizo nakiboneye ariko ndababwira ntubwo byose binaniranye kugira ngo ngaragare nk'umuturage wubaha ubutegetsi ukunda leta reka ngende ntungoreho ibyo nubatse ku butaka bwanjye muvuga ko ari akajagari nahasize ubundi mbikureho dusinyane ko ikibanza cyanjye nzakigurisha uwo nshaka kandi igihe nshakiye ako kajagari ngakureho niba ariko mushaka kurwanya ubutegetsi nta na kimwe bwigeze bwemera byose babiteye ishoti batoya twebwe ofisiyo yacu ni ukugutuza mu busanza none se nyakubahwe rero mu by'ukuri ubwo urumva umujyi wa Kigali wari ukeneye guhuzwa mu ijambo rimwe urumva mu byifuzo bitanu nasabye ubutegetsi bwa Kigali nta kintu na kimwe bigeze bampa birangiye nsubiye mu rukiko
kujya mu rukiko ni kimwe gutsinda n'ikindi ufite icyizere gushobora gutsinda
icyizere mfite cyo gutsinda n'amategeko nshingiraho ndega rero ibimenyetso mfite n'amategeko nshingiraho ntibiramuka bihawe agaciro icyizere cyo gutsinda ni 100% nta nubwo nihana 99% kuko ntabwo umucamanza azavuga ngo niba ndegera gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kandi itegeko rikaba rivuga ko umuntu warengeje iminsi 120 ataratanga indishyi ikwiye icyo gihe umushinga uba wataye agaciro none umucamanza azavuga ngo ya ngo wari ugifite agaciro muri iyo minsi 120 none ibaye iminsi 5 nakubwira ko leta iri kwigiza nkana ndabizi neza ko nabo bazi ko batazatsinda uru rubanza ariko politike ni ikintu kinini bashobora no kubikemura tuzajya no kuburana ejo bashobora no kubikemura mu bundi buryo nta wamenya ariko icyo nzi cyo nabo barabizi ko neza ko uru rubanza batazarutsinda ndavuga urwanjye ku giti cyanjye iby'abandi ntabwo nzi uko biteye urabizi mu rubanza hakora ibimenyetso ntabwo hakora ukuri ibiganiro twagiranye byari byiza byafashe umwanya munini twatandukanye ubona ko babonye ko mu by'ukuri ibyo naba naravugwagaho cyangwa bantekerezagaho bibeshye
tugiye ku gaciro k'umutungo wawe ndibuka mu magena gaciro ya mbere hari aho bari bakubariye miliyoni 35 z'amafaranga ubundi 50 na zingahe ku bwawe muri ubwo buhuza wasabaga amafaranga angahe
muri ubwo buhuza nari nazanye umugena gaciro ariko nabwo akora igena gaciro ku biciro byo muri 2018 twageze mu buhuza ngeze ku gaciro ka miliyoni 95 n'ibindi byarengagaho ariko kugeza ubu ngubu nako kaziyongera kubera ko ngira ngo wumvise ko ibiciro bishya byarasohotse mu igazeti ya leta mu minsi ishize umucamanza nagena ko hakorwa irindi gena gaciro icyo gihe nibwo nzamenya ngo agaciro kanjye naka
leta ariko ivuga ko iri kubimura ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange ntabwo ushobora kuzafatwa nko kurwanya iyo gahunda ya leta
ibikorwa by'inyungu rusange turabyemera nk'abanyarwanda nta n'uwabibangamira kuba ubwa mbere nemera kwimuka ntabwo mbibangamiye ariko ibyo bikorwa by'inyungu rusange bigira amategeko abigenga ese ayo mategeko yarubahirijwe noneho ngewe ndayarwanya ntacyo umutima unshinja kuko ndibuka mpura n'ubuyobozi mbere yuko dutandukana nababwiye nti nkanjye shipukama Jean de Dieu ngerageje kumvikana bishoboka nciye bugufi imbere yanyu mpfukamishije amavi y'umutima mu ijambo rimwe nahise mvuga nti ngewe leta y'ubumwe irananiye ibyazakurikiraho byose uburyo nazitwara muri iki kibazo ni leta inanije ntabwo ari ngewe unanije leta
wasubira mu byagiye bivugwa binaba kuri iki kibazo cyanyu ikibazo kimaze imyaka 5 burya ntabwo bari imyaka mike ufite icyizere cy'uko n'uwo mutungo uzawubona uwo nguharanira
ngewe ntabwo ndi guharanira umutungo
kuko uburenganzira ku mutungo
ni uburenganzira ku mutungo kuko naharanira umutungo ari uko ndi kushaka ahandi mu bundi buryo nge mfite umutungo wanjye hari abawushaka hari icyo tugomba kumvikana kugira ngo bawujyane ibyo kumbwira rero ngo bazango mfite icyizere cy'uko nzabona ibyo mparanira icyizere ndagifite 100% kuko mfite ibyo bashaka ntabwo aribo bafite icyo nshaka barashaka ubutaka bwanjye niba bashaka ubutaka bwanjye rero tugomba kumvikana buryo ki bushingiye ku mategeko kugira ngo mbubane izindi nzira zizakoreshwa zose zizaba ari igitugu n'agahato
tugana ku musozo hari cyo umva warenza kubyo tutakubajije
tugana ku musozo jewe ubutumwa naha leta rimwe batubwira yuko umushora marari butwimura ubundi nkumva ni leta ibintu byabaye ibintu wakita nk'agatogo ariko jewe mu byo kuri ku mutima wanje n'intimba mfite ndashaka kumenyesha umuntu ushaka kunyambura ibyanjye mu ijambo rimwe n'umugati wahindura ibintu kandi bikagenda neza mu nzira wowe utabishakagamo ntabwo rero gende umuntu uzemera ko banyaga mu buryo bwa ari bwo bwose nzakoresha imbaraga zose zishoboka mpanganira ibyanjye
ijwi rya Amerika rivuye kuri Chikama ryakomereje kuri bwana Berikari Kabera na madame Glorieuse Ntakiruta Imana nabo batanyuzwe n'ubuhuza
bonyine naje kubona ko ari uburyo bwo kudukereza kutujyana mu biganiro ndetse no kureba ku rundi ruhande rumwe icyo bariho bategura yaba ari cyo kubaka amazu baduhatira cyangwa se n'izindi nzira zindi ibyabo bizanyuramo nkumva ari iby'ubuhuza uko twabikoze tujya mu mujyi wa Kigali tukagenda tubonana n'umuhuza umuhuza nta akaboneka wenyine tukibaza uwo duhura nawe nareke byagezeho biducanga ariko ejo bundi nibwo baduhamagaye batubwira ngo mugiye kubonana noneho n'umujyi wa Kigali yewe tugira bimwe na bimwe twigomwa ku mitungo yacu ntabwo natinya kukubwira ko hajemo n'ikintu gisa n'iterabwoba rikomeye ndetse ngewe nageze naho mbabwira ko ibyo ngibyo ntacyo bizanadutwara
bababwiraga ngo iki muri iterabwoba
mu iterabwoba numvaga harimo kuvuga ngo ese waguha amafaranga ukubaka inzu inzu yasenywa ugahomba waguha amafaranga ukagura imodoka imodoka yakora impanuka wajya muri asiranse ugasanga wakoze amakosa nabwo ugahomba ikindi nanone nagumye gutekerezaho cyane nuko nzi neza ko nta hantu na hamwe begeze baza kwimura abaturage bazaje kubwira Rwanda Revenue ko igomba kuza kwabarira imisoro ku mitungo yabo icyo nacyo rero ni mu ngingo imwe igize muri iyo terabwoba kuko batwira ngo ubundi ngo turi gushaka kubafasha ngo tubakize Rwanda Revenue kugira ngo nteze kubasoresha nge narababwiye ngo ndi umunyarwanda ukunda igihugu ndi umunyarwanda uca mu mihanda yakozwe n'amaboko y'abanyarwanda nanjye ngomba kugiramo uruhare nakubwiye ko mfite abana bane abo bana bajya kwivuza bajya ku ishuri ibyo byose ni ibikorwa remezo kandi umunsi ku munsi ngomba kugiramo uruhare nibwo rero nashoje mbabwira ko ngomba kubona amafaranga ntabwa n'iyo nzu bitashoboka nkajya mu rukiko
mbabwiye ngo ndashaka ingurane mu mafaranga barambwiye ngo se gusenga ubuzaburana igihe kinganiye ngushaka kubana imyaka 8 ngo 9 ngo igashira ngo kandi ngo iyo myaka yashira ngo wenda tuvuge ko watsinda ngo kwe abana babiri baburana ngo umuntu ashobora gutsinda ngo ubwo se uramutse utsinze ngo amafaranga baguhaye ngo bari imyaka ishize ngo noneho ngo niyo miryango urimo kuvuga ngo tugarwana Revenue ikaza ngo byose bikaba forfait ngo ntugire icyo uvanamo ati kandi mu kwezi kwa 12 ntimuzaba mukina rimwe tabate nta kibazo ubwo tuzajya abandi bagiye babasenyere ni benshi ntabwo tuzaba tubaye abambere
ku ruhande rw'umuhuza wamufashe ute yabaye hagati yarabogamye yarameze gute
umuhuza nge nakubwira ko yabogamye nese umuntu warimo kuduhuza akagendera ku ruhande rumwe avuga ngo nidufate inzu nidufatiza akakwinginga ngo ufate inzu ufate inzu ngo ni nziza mama Glorieuse uzayikunda ngo ibikini ngo nzayigurisha ndabaye kujya kugurisha inzu nta nzu nshaka kugurisha mumpe ngurane kwiye mu mafaranga y'umutungo wanjye narawishakiye nkiri muto rero umuntu amaze gusaza ubwo rero ntahandi nazongera gukora n'ibindi iyo nzu rero ntabwo nzayijyamo ntacyo nzayiriramo kandi ntabwo no kujya mu nzu ari agahato kuko ntabwo nanayubatse ibyanjye nubatse barabipfobeje ariko kuki bashaka kujyana ubutaka bw'umuntu ku buntu ngo bagiye kumuha inzu y'ibyumba bitatu na sa
kabera wowe umuhuza wamubonye gute yabaye hagati yarabogana
njyewe uko mbona umuhuza yabaye ku ruhande rwa leta cyane cyane kuko umuhuza n'ubundi yaraturutse muri leta yarananijwe bihagije yagendeye ku itegeko yahawe nk'uko n'abandi bose bakora ibintu bagendeye ku mategeko bahawe ikindi cya kabiri sinanamugaya cyane kuko buriya iyo ntumye nshobora kugutumikira ariko ntaribuze gukemura ikibazo ikindi nacyo numva cyabayeho imbogamizi kuri njyewe ndetse nanabamenyesheje ari nacyo gituma uyu munsi navuga ko bakidushyira mu kibazo gikomeye nkanye umutungo wanjye bawusenye ufite ideni muri banki mu by'ukuri ideni ryarazamutse muri banki ibaza uko iri bubigenze ngerageza kubihagarikisha birangira ariko amafaranga mbanye umurengera
mufite icyizere cy'iko ibizava mu rubanza byo bizaba bisubiza ibyifuzo byanyu
ikintu numva cyane ku bucamanza buri igenga nubwo leta ibukoreramo ariko ntegereje kuzareba uyu munsi umucamanza uzambwira ko agiye kunyishyura ku igena agaciro ryo muri 2017 nongere numva umucamanza ukuntu azakata urubanza avumbwira ko ngomba kwemera inzu y'agahato nayo itanankwiriye n'umuryango wanjye yemeze yuko nabwo bambariye 100% ko batakongera kugira ikindi kintu bongera gukora ku mutungo wanjye n'ubwo hari yasenywe.
Wowe ufite icyizere cyo ukurikije igihe kibazo kimaze?
Njye icyizere mfite nuko nzi ku Rwanda kugendera ku mategeko. Iba itegeko rivuga ko umuntu agomba kuvanwa mu bye ku buntu bakavuga ngo agiye kumwubakira nta masezerano twagiranye. Iyo iryo tegeko rihari nzemera guzizansinda. Ariko sinibaza ukuntu baza bakajya mu kagari kamwe bamwe bakabishyura kandi nabo batuye mu kajagari. Twebwe icyaha wenda twaba dufite wenda icyaha batubwira tutuka kihana ariko bakaza ibitugu bacu bakayiha agaciro.
Cyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika aho turebera hamwe uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turi kumwe n'abafite imitungo inyarutarama mu mujyi wa Kigali basabwa kwimuka. Muracyumva bagira ubusa. Ijwi rya Amerika kandi ryanahaye ijambo ababashije kunyurwa n'ubuhuza. Ndibutsa ko ari imiryango ine mu miryango 28 yari iri mu buhuza. Aha ariko ndabumvisha Bwana Twishime Bahati na mugenzi we Faustin Ahimana.
Ubuza byaratunganye.
Ubu mwarimutse nta kibazo?
Ntabwo ndiyimuka, ibyo twatwumvikanye bagishyiramo, ariko twarumvikanye.
Ibyo batarashyiramo ni ibiki?
Ari icyumba.
Yego.
Twari twumvikanye bagomba kongeramo.
Bakacyongera mu nzu kitari giteganijwe se?
Kitari giteganijwe mu buryo bwo kugira ngo umuryango ubiremo.
Umuryango w'abantu bangahe ubwo?
Umuryango w'abantu batanu.
Niba nkumva neza n'izanzu inzu y'icyumba kimwe mwajyaga mwita ngo ni studio.
Ya bampaye bibiri, ibyo bibiri bagomba kubibyazamo bitatu kuko hari akantu bagombaga gukora nk'icyumba kugira ngo abana babyo bajye babona aho barara.
Ku bwawe rero ubuhuza bwagenze neza?
Bagenze neza nta kibazo mfite.
Hari abantu bavuga ngo mu by'ubuhuza ngo mbane mwagiye ngo byari byambuze uko ngira. Urumva rero ko bitandukanye n'ibyo bavuga nkurikije uko ubimbwira?
Nta kibazo rwose.
Abandi se mwahurijwe hamwe barimutse nabo?
Kereka abagabo babiri bonyine nibo bafashe inzu nzi. Nanjye wa gatatu. Umwe bamuhaye inzu ebyiri, shambure eshatu na saro, na shambure ebyiri na saro. Bari afite umutungo urengeje miliyoni 35 kuzamura.
Yego.
Undi bamuhaye shambure ebyiri na saro nawe nkanjye nawe bari baramugeneye shambure imwe na saro.
Bakubwira se ko bazarangiza kukubakira ryari ukimuka?
Muri iki cyumweru.
Ubu se urayisura?
Ejo nari ndiyo. Mwese nibwo nagiye.
Ku buryo nka 80% ushobora kuyibamo niyo baba batarayirangiza bakayubaka uyirimo?
Nazayivugurura neza uko mbishaka nyirimo. Ko hari uburyo bwo kuyihindura nk'amadirishya n'imiryango, mu gushyiramo amakaro ugateramo imipanu ukashyiramo n'irangi, hari abagiye babikora kandi nabonye bisa neza. Ubwo buryo burahari.
Twariyakiriye kandi twakira ibyo tubonye ko bitunyuze binyuze imitima yacu ku mpamvu y'uko twashakaga no gukomezanya ibyiza nyine muri twe ngo tube amahoro. Yewe narasenyewe.
Yego.
Ntabwo rero nari gukomeza mu bintu bimeze reka byite nk'ihangana. Nubwo umurongo nari ndimo utarunyuze, nari narahuye n'ingorane, nyine narahuye n'ibibazo, ariko uriyubatse muri njyewe n'ibyo nakiriye. Ndeka nkoresha ijambo rivuga ngo ntakurogarita.
Nta kwicuza?
Nta kwicuza.
Bitandukanye n'abavuga ngo hari abemeye ubuhuza kubwambuza uko ngira?
Ntabwo njyari mbuze uko ngira. Ikintu cya mbere muri iyi si nawe wasubiza burya ni kashi.
Amafaranga?
Amafaranga. Ku bagaga baba abandi bata amafaranga, ariko amafaranga utayabonye ukabona n'ibindi biyasimbura mu gaciro k'ibyawe. Kandi twahwemye kugaragaza ko uwatubariye yatubariye nabi, ariko nubwo yabibaze nta n'impamvu yihangana mu isi. Njyewe wenda aho wagiye wumva cyangwa unabajije abandi izina umuntu aba yitwa abagomba no kuryubaha. Ndi muri bene uwo murongo w'abantu babwiriza ubutumwa bwiza. Twe rero ijuru turireba hafi kuruta isi, tunyura ino nko mu nzira tugenda.
Ufite abana bangahe?
Njyewe mfite abana batandatu.
Baguhaye inzu ingana iki?
Njye bahuje inzu zose, nari mfite ama UPI abiri zavuyemo inzu y'ingiyi ya Twin One. Igice cyayo ariko ntikiraboneka. Turakiringiriye ariko muri rya tuze ryacu naryo dusangamo nk'abantu b'Imana.
Mwarayisuye?
Inzu twarayeretswe kuko nakubwiye ngo ntirubakwa. Mu masezerano twe dufite twagiranye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, inzu irasobanutse kuko iri detaye. Ubwo buryo rero bugiye butandukanye twabuvuzeho ku buryo tubona yuko nyine buzubahirizwa. Ariko nanone reka nongereho ko nimukambe ngiyeyo kuko njyewe buriya imitungo yose nari mfite yarashimwe. Kode rongo mazema amezi 21.
Hafi imyaka ibiri.
Mu masezerano mfitanye n'umujyi wa Kigali harimo ko bandije inzu ebyiri muri ziriya zuzuye. Nta gahato kabayemo, reka mbikoreshe. Hari icyo nifuzaga.
Yego.
Kitubayeho nuracyihoreye. Hari buvemo rero inzu zirenze izo. Ariko izo nzu zitabonetse nabwo nongeye kukubwira ngo amahoro yacu ntabura gutemba muri twebwe, kuko twe turavuga ngo tureba ijuru hafi yacu kuruta isi.
Nk'uko natangiye mbibabwira muri dusangire ijambo, nyuma y'aho ubuhuza bunaniranye hagati y'abatuye Nyarutarama n'umujyi wa Kigali, abaturage bahisemo kugana inkiko. Maître Innocent ho kubwayo azunganira abasaga 60 aratangira avuga ikiburanwa.
Ubu ngubu turi kuburana indishi zijyanye n'ubukererwe bw'iminsi 120 yarenze umushinga utarashyirwa mu bikorwa ngo bishyurwe ingurane ikwiye yabo. Nubwo bimeze gutyo ariko bakeneye amafaranga, kuko nta bundi buryo ubwo bukererwe bwakwishyurwa atari mu mafaranga. Ariko ikibabaje, umujyi wo ukomeza kubahatira kwimuka kandi wabaha ingurane y'amazu.
Nkurikije ibyo muvuga y'umushinga, leta ivuga ko ni inyungu rusange, urabona ikizaba igisubizo ari iki?
Ikizaba igisubizo ntabwo tukizi nk'abanyamategeko, kuko si nabambaye umucamanza. Reka gye nitware nk'umunyamategeko.
Yego.
Ikizava muri izi manza, isi yose usibye n'abanyarwanda, isi yose igiteza amaso. Ku ruhande rwacu nk'umunyamategeko, kumva ihame ryo kubahiriza amategeko ryikwiye kubahirizwa na bose na leta irimo. Cyane yuko ingingo ya 49 y'itegeko nshinga iteganya yuko abantu bose n'inzego za leta zirimo na leta nayo ubwayo ifite inshingano yo kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko. Iki kirego rero gishingiye ku ngingo zigera nko kuri ebyiri z'itegeko nshinga zirengagijwe. Hari ingingo ya 34 iteganya yuko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa, yaba uwe cyangwa wasangiye n'abandi ntavogerwa. Gusa hakaza yirengara yobora no kutavogerwa, ushobora kuvogerwa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi ukavogerwa habanje gutangwa ingurane ikwiye. Kuri iryo renga yobora niho muri 2015 leta y'u Rwanda yarebye igasanga yabiha umurongo neza, ishyiraho itegeko rijyanye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ku mpamvu z'inyungu rusange rero ingingo ya 35 y'iryo tegeko rya 2015 iteganya yuko indishi ikwiye yumvikanwaho hagati y'uwimura n'uwimurwa ntabwo amazu abujijwe. Ariko twibuke ko umuturage ntiyanga kwimuka, ariko ari gusaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Umuntu kwibaza uti kubera iki leta ishaka kujya kumutuza ku gahato, naho haraba hirengagijwe ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya yuko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo gutura ahashaka.
Abari hanze iki kibazo bakibaza bati ko kimaze imyaka igera muri 6 amaherezo zaba yake.
Kimaze imyaka iri 6 ariko nabyo ubwabyo kuba bimaze iki gihe bitenkeke mu buryo nka bubiri. Amategeko ntiyubahirijwe kuko umushingo wose ugambiriye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange usaza mu gihe cy'imisi 120. Bakagombye gushaka izindi strategy zijyanye no kwerabura umushinga mushyashya, zijyanye no kongera kuganiriza abaturage, nabyo bakamenya ngo ese nyuma y'iyi minsi 120 imitungo yacu irarekuwe, tuyigwatirize muri banke, tuvugurure, tuyikenuze, kuko ni uburenganzira bw'umuntu ku mutungo we ugasanga ari iki gihe cy'imyaka itandatu ruhande rw'umuturage ndavugira cyane abo nunganira cyabagizeho ingaruka zikomeye tutareba niba na leta ikeneye iterambere ry'umuturage iri kubitekerezaho ntabwo bitangaje ko hashize imyaka itandatu kuko ni ibintu bigaragara ko niyo manevure leta iri gukoresha kugira ngo umuturage azananirwe azananirwe agamburuzwe n'icyo gihe agende gusa hari icyo nasozaho mu by'ukuri mwumve ngo iki ni ikirego gisebya igihugu cyacu. Igihugu cyacu twumva ngo kiri mu bihugu ngo byiza bikurikiza amategeko icya kabiri amahanga aratwose.
Gana kumusozo w'ikiganiro reka mbumvisha uko bamwe mu badepute babonye iki kibazo murumva Bwana Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ari mu babikurikiranye
abaturage ba Kangondo batwandikiye n'abadepute babo bashimaze kutwandikira iki kibazo ngigaho byabaye ngombwa yuko tujya kureba umuhuza bamusanga ku rukiko Nyamirambo turaganira nawe kuri icyo kibazo icyo bamaze gukora n'ibiteganya gukora naho tumaze kumva uruhande rw'umuhuza ibangombwa ko dushaka umuyobozi w'umujyi wa Kigali turavuga natwe na gahunda ariko gahunda ntiyakunda nyuma yaho byabaye ngombwa ko dushaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Minaloko minisitiri Gatabazi turabonana tubiganiraho cyane tumwereka uruhande rw'abaturage ko abaturage batifuza ari amazu leta yabubakiye kuko uruhande rwa leta ruvuga yuko abaturage bagomba kujya muri ayo mazu ari za Busanza ariko abaturage bakavuga ko batayashaka bo abaturage bakavuga ko keneye ingurane yabo kwiye ku itegeko bundi rya expropriation riteganya yuko mbere y'uko umuturage yimurwa agomba guhabwa ingurane ikwiye so tubiganireho minisitiri avuga yuko bo nka leta bo bafashe umwanzuro yuko abaturage bahabwa amazu kubera ko ngo iyo kenshi bahabwa amafaranga bamwe usanga n'ubundi bayakoresheje mu bintu bitayo bakaba aho batura bikaba n'ubundi umutwaro kuri leta tubiganiraho navuga ati ariko abaturage ntabwo bifuza izo nzu kuko cyane izo nzu zagize inenge usanga umuntu ufite umuryango w'abana atuge bane batanu ugasanga ari abantu babaye abantu batandatu barindwi bakabaye inzu y'ibyumba bibiri basaba ugasanga abana badafite aho bari uburare abaturage bakavuga ati ntabwo ari byo ikindi kandi cyagaragaye hariya mu hariya mazu n'abantu baba bafite aho batekera ugasanga bazanamo gutekeramo n'inkwi muri etaje cyangwa se n'amakara ugasanga ari ibintu birimo kwangiza inzu ugasanga nyine ubuzima burimo butajyanye n'imibereho yabo y'abaturage ndetse n'ukuntu bayikora akazi runaka bakaba badafite aho bagakorera bakavuga ati bo bakenera ingurane yabo amafaranga yabo bajye kwishakira aho bakutekanya nk'uko n'umuhuza yari yatugaragaje ko abaturage benshi bafite uruhare rumwe na leta ikaba ifite uruhare rwayo urumva byari bigoye kugira ngo babahuze nyuma yaho nongeye kuvugana n'abaturage mbabwira ibisubizo minisitiri yampa nabo bakati bo ibyo ntabwo bari bubyemere ko bahisemo gukomeza bari banyandikiye nk'umudepite ndetse banjyana buri Christine Mukabunani nk'umudepite ubwo batwandikiye mu gihe twajyaga kureba umuhuza tugerageje na buri Christine Mukabunani nyuma yaho nk'uko nari mbisobanuye meya w'umujyi wa Kigali atashoboye kutwakira njyewe nagiye kureba minisitiri nk'umudepite
mu magambo yabo baravuga bati twebwe twari twemeye ubuhuza ahubwo habayeho ugutsimbarara ku ruhande rwa leta iduhatira amazu mwebwe isesengura mwakoze mwababonye hagati y'izo mpande zombi ikibazo kiri he
njyewe ikibazo mbona ubwo mbona ikibazo kijyanye no kubahiriza itegeko kuko itegeko rirasobanutse risobanura yuko umuturage agomba guhabwa ingurane ikwiye y'umutungo wiwe
yumvikanye
ngo iryo tegeko rirasobanutse umuturage niba ari ngombwa ikwiye bijyanye n'ibintu babaze ibyo gihe mbere yuko babimura niyo yagombye guhabwa
inshuti bakunzi badusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro cya none nari nabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ndetse namwe mwagikurikiye urubanza kuri iki kibazo ruzatangira hagati mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2022 mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwari na ehabagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda n'abatumire baganiye nawe uyu munsi namwe aho muri hose tubararikira gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi ntimugacikwe hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.